USamuel oqala isahluko 30 verse 1. Kwathi uDavid nabantu bakhe sebefikile eSigilagu ngosuku lwesithathu, ama-Amaleki ayengenele eningizimu naseSigilagi alichitha eSigilagi alishisa ngomlilo. Verse 2. Athumba abesifazane ababephakathi abancane abakhulu engabulalanga muntu abamukisa ahamba indlela yawo. Verse 3. Lapho uDavid nabantu bakhe befika emzini bheka wawushisiwe ngomlilo omkabo namadodana abo namadodakazi abo babethunjiwe. Verse 4. UDavid nabantu babenaye base bedazuluka bekhala baze bangabe besaba namandla okukhala. Verse 5. Nawo umkaDavid bobabili babethunjiwe u-Ahinohama waseJizreyeli u-Abhigayili umkaNabali waseKameli. Verse 6. UDavid wayehlupheka kakhulu ngokuba abantu bekhuluma ngokumkhanda ngamatshe lokhu izinhliziyo zabo bonke abantu zazinomunyu kwaba yilowo nalowo ngenxa amadodana akhe namadodakazi akhe, kepha uDavid waziqinisa kuJehova uNkulunkulu wakhe. Verse 7. UDavid wathi ku-Abhiyathala umpristi indodana ka-Ahimeleki, ake ulethe kimi ingubo yamahlombe. Abhiyathala wayiletha ingubo yamahlombe kuDavid. Verse 8. UDavid wabuza kuJehova wathi, ngigxoshe lelo viyo na, ngingalifica na? Wamphendula wathi, gxosha ngokuba uyakulifica impela ukhulule konke. Verse 9. Wayesehamba uDavid yena nabantu abangamakhulu ayisithupha ababenaye wafika emfudlaneni beSori lapho kwahlala khona amasalela. Verse 10. Kodwa uDavid waxosha yena nabantu abangamakhulu amane ngokuba abangamakhulu amabili basala emuva bezukekile ukuze bangaweli umfudlana ibeSori. Verse 11. Bafumana waseGibhithe endle bamisa uDavid bamnika isinkwa wadla bamphuzisa amanzi. Verse 12. Bamnika nocezu lwesigaxa samakhiwane nezigaxa ezimbili zezithelo zomvini ezomileyo esedlile, kwabuyela kuye umoya wakhe ngokuba wayengakadlanga sinkwa engaphuzanga manzi izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu. Verse 13. UDavid wathi kuye, ungokabani na, uvelaphi? Wathi, ngiyinsizwa yaseGibhithe inceku yom-Amaleki, kepha inkosi yami yangishiya ngokuba sekuyizinsuku ezintathu ngigula. Verse 14. Sangena ngaseningizimu yamaKereti nakwela kwaJuda naseningizimu kaKalebi salishisa isigilagi ngomlilo. Verse 15. UDavid wathi kuye, ungangehlisela kulelo viyo na? Wathi, funga kimi uNkulunkulu ukuthi awuyungibulala, unganginikile ezandleni zenkosi yami, ngiyakwehlisela kulelo viyo. Verse 16. Wayesemehlisa bheka babehlakazekile endaweni yonke behla bephuza besina phakathi kwayo yonke impanga babeyithathile ezweni lamaFilisti nasezweni lakwaJuda. Verse 17. UDavid wababulala kusukela ekuheleleni kuze kuhle ngangomuso, akwaphunyuka muntu kubo kuphela izinsizwa ezingamakhulu amane ezazikhwele amakameli zabaleka. Verse 18. UDavid wakhulula konke okwakuthathwe ngama-Amaleki. UDavid wakhulula nawo umkakhe bakhe bobabili. Verse 19. Akwasilala muntu omncane noma omkhulu namadodana noma amadodakazi nempango noma okunye ababezithathele khona. UDavid wabuyisa konke. Verse 20. UDavid wathatha zonke izimvu nezinkomo baziqhuba phambi kwakhe bathi, yimpango kaDavid le. Verse 21. UDavid wafika kulabo bantu abangamakhulu amabili ababezukekile bengenakumlandela uDavid ababehlalisile ngasemfudlaneni beSori, baphuma kumhlangabeza uDavid nokuhlangabeza abantu ababenaye. UDavid sesondela kubantu wababingelela. Verse 22. Base bethatha bonke abantu ababi nabonakeleyo kulaba behamba noDavid bathi, njengokuba bengahambanga nathi asikubanika lutho empangweni esikhululile kuphela ukuba yileyo naleyo ndoda enika omkayo nabantwana bayo bamuke nabo bahambe. Verse 23. Wayesethi uDavida, aniyukwenza kanjalo bafowethu ngalokho esikuphiwe nguJehova osilondoluzile, wanikela esandleni sethu iviyo elasihlasela. Verse 24. Ngubani uyakunilalela kule ndaba na? Ngoba njengesabelo sowehlela empini, siyakuba njalo isabelo salowo owasala nempahla, bayakwabela ngokulingeneyo. Verse 25. Kwaba njalo kusukela kulolo suku kuya phambili, wamisa isimiso nomthetho wa-Israyeli kuze kube namuhla. Verse 26. UDavide sefike esikilagi wathuma enye impango kumalunga kwaJuda nakuba bangani bakhe ethi, bhekani naso isipho senu sempango yezitha zikaJehova. Verse 27. Kwabasebhetele nakwabaseramoti laseningizimu nakwabasejatiri. Verse 28. Nakwabase-Aroweli nakwabasefimoti nakwabase-Eshitemowa. Verse 29. Nakwabaserakali nakwabasemizini yamaJerameli nakwabasemizini yamaKeni. Verse 30. Nakwabasehoma nakwabasebhori ashani nakwabase-Athaki. Verse 31. Nakwabasehibroni nasezindaweni zonke lapho uDavide uqobo nabantu bakhe bebejwayele ukuhamba khona.